Bengivele ngiplomele ngiphole tilin tilin ngomfonel X from hell. Bengivele ngichilele ngizibophele tuku tuku X from hell. I'm pregnant.
Kunendaba thizeni elokhu inhluphe emoyeni alo baba wasekuseni. Hey hey, kunendaba thizeni elokhu inhluphe emoyeni alo baba wasekuseni. Hey hey, mama marute uba laba fa abanga. Mama marute uba laba fa abanga.
We mama mama uyenge la ma we mama. We mama mama uyenge la ma we mama. We mama mama uyazinyathala we mama. Kodwa mama mama uyenge la ma we mama.
Mangshay na isa nang kumang yung pantong tanu yung chole na.